macallimiintii interviewski TSC iyo promotionkoodi aad slow u yahay waxaan leenahay TSC macallimiintii u soo dadajiyay interviewgoodi sidii the next job group lagu aado wajir maanta das fiirisid macallimiinta badalood waxay ku jiraan C4 di waxaad arkaysaa macallin C4 toban sano ku jiro waxaan la rabay macallinka markii 3 sano 4 sano ugu badan markii ku jiro in interview la keeno macallinka interview sidii aad ku gala promotion aad u sii socdo TE-deedna hadda ma dhicin markaan TSC waxaan leenahay promotionki macallimiinta hal soo dadajiyay qayb fiican oo jeer hal siiyo markii promotion slots ay imaadaan waxaad arkaysaa magaalyalkan kala ayaa u badan wajeer 4 chance 10 chance ama 20 waxa marad aad u yar ayaa ku soo dhaca principalyal badidood ayagana waxay ku jiraan hadda D3 dan principals ka waxa la appoint grade 2017 ilaa hadda laga joogana maanta 8 sano aad hal job group macallinki aad dhex jooga wixii ka baxsadeena waa un 5-6 qof amal inta kala oo principals ka halka wajeer waxay joogaan D3 gas waxaan leenahay dawladda promotion kaas slots kaas oo imaado doono macallimiinta in maarati slots kooda la siiyo wajeerna number fiican macallimiintan promote greena la siiyo waxa kale qaab weyn ugu haysta wajeer county maanta magii la fiiriyo isgulaha badlood macallimiinta joogaan secondaryga oo maamulayaalka waa acting waxaa la dhahaa ninkan wili waraaqdi confirmation kala ma siinin waa uu waxaad ku shaqeynaya acting ahaan actingkan macallimiinta 8 sano 7 sano ayay joogaan dawladda waxaan ugu baaqaynaa macallimiinta isgulahood in loo confirm grey la geeya the right job groups.